Johana 4. Jo Farisai nowinjo ni joma Yesu oseloko jopuonjrene kendo obatiso ng'eny moloyo jopuonjre Johana. To chutho Yesu owuon ne ok batiso ji, to jopuonjrene ema ne timo kamano. Kane Yesu owinjo gima ji wacho, noa Judea mondo odog Galili. Nonego okadh e piny Samaria. Omiyo nochopo e dala Samaria moro miluongo ni Sukar, machiegni gi puodho mane Jakobo omiyo Josef wuode. Kanyo ema soko Jakobo bende ne nitie. To kaka ne wuoth koro oolo Yesu, nobet e dir soko no ka ojony. Koro ne en kar saa 6 mar odiechieng'. Chi Samaria moro nobiro umbo pi. Yesu nowachone ni,
"Miyae pi amodhi."
Sechego noyudo ka jopuonjre ne osedhi Sukar ng'iewo chiemo. To chi Samaria no nodwoke ni,
"Ere gimomiyo ikwaya pi to in Jo-Yahudi, to anto an chi Samaria?"
Nowacho kamano nikech Jo-Yahudi ne ok winjre gi Jo-Samaria. Yesu to nodwoke niya,
"Kada ing'e mich mar Nyasaye, kendo ing'e jal makwaye pi mondo omodhini, to in ema da ikwaye pi, mida omiyi pi mangima."
Dhakono nowacho niya,
"Jaduong', ionge gi gir tuombo, to soko bende tut. Koro pi mangima to diyud kanye? Koso iparo ni iduong' moloyo Jakobo kwarwa, mane omiyowa soko ni, kendo omodhoe, kaachiel gi nyithinde kod jambe?"
Yesu nodwoke ni,
"Ng'ama omodho pigni, riyo biro loyo kendo. To ng'ama omodho pi ma anamiye, riyo ok nolo nyaka chieng'. Pi ma anamiye nodok soko e iye, ma pige bubni, kendo kelo ngima ma nyaka chieng'."
Dhakono nowachone niya,
"Jaduong', miya pigno mondo kik riyo chak loya, kendo kik achak abi aom pi kuma bor kama."
Yesu nowachone ni,
"Dhi ilung chuori, eka ubi ka."
Dhakono nodwoke ni,
"An aonge gi dichwo."
Yesu nowachone ni,
"In kare kiwacho ni ionge gi dichwo, nikech isebedo gi chwo 5, to jal ma koro in godo no bende ok chuori. Omiyo gima iwachono en adier."
Dhakono nowachone ni,
"Jaduong', aneno ni in janabi. To kwerewa ne lemo ewi godni. To un Jo-Yahudi uwacho ni Jerusalem e kama ji onego lemie."
Yesu nodwoke ni,
"Nyarwa, ng'e ni ndalo biro ma ji ok nolam wuoro e godni kata e Jerusalem. Un Jo-Samaria ulamo gima ok ung'eyo. To wan Jo-Yahudi walamo gima wang'eyo, nikech warruok oa kuom Jo-Yahudi. To ndalo biro, kendo semana chopo, ma jolemo mar adier biro lamo e wuoro e yo ma Roho dwaro, kendo gi adiera, nikech joma kamago ema Ruoth Nyasaye dwaro mondo obed joma lame. Nyasaye en Roho, kendo joma lame nyaka lame mana e yo ma Roho dwaro kendo gi adiera."
To dhakono nowachone niya,
"Ang'eyo ni Mesia, miluongo ni Kristo, biro, kendo ka obiro to biro nyisowa gik moko duto."
To Yesu nodwoke ni,
"An mawuoyo kodi ni en."
E sano jopuonjre Yesu noduogo kendo ne giwuoro ka gineno kowuoyo gi ng'ama dhako. To onge ng'ama nopenje gima odwaro kuom dhakono, kata gimomiyo owuoyo kode. Dhakono noweyo dapige kanyo, modok dala, odhi owacho ni joma chuo niya,
"Biuru uneye ng'at mosehulona gik moko duto ma asetimo. Bende dobed Kristo adier?"
Kuom mano jogo nowuok e dala modhi neno Yesu. E saa mane dhakono odhi omoe joma chuogo, jopuonjre Yesu ne sayo Yesu ni,
"Japuonj, chamie gimoro."
To ne odwokogi ni,
"An gi chiemo ma un ok ung'eyo."
Omiyo jopuonjre nochako penjore kendgi ni,
"Ng'ato osekelo ni chiemo koso?"
Yesu nowachonegi ni,
"Chiemba en timo gima jal mane oora dwaro, kendo tieko tich mane omiya. Donge uwacho ni pod dweye 4 eka cham chiegi? Anto awachonu ni, ng'iuru puothe maber, mondo une kaka cham osechiek moromo keyo. kata mana sani jokeyo yudo pokgi, kendo choko cham ne ngima manyaka chieng'. Kamano jochuoyo kod jokeyo bedo mamor kanyakla, mana kaka ngero wacho ni ng'at achiel chuoyo to ng'at machielo keyo. Ngero no en adier nikech aseoru mondo uka cham mane luchu oko chweri. Jomoko nono ema notiyo matek, to un ema koro uchamo luchgi.
Jo Samaria mang'eny mane nie dalano noyie kuom Yesu nikech wach mane dhakono osewachonegi ni,
"Nohulona gik moko duto ma asetimo."
Kuom mano, kane jo Samaria odhi ir Yesu, ne gikwaye mondo oyie obed kodgi, mi noyie, mobet kodgi kuom ndalo ariyo. Ji mang'eny moko bende koro noyie, ka giwinjo weche mane Yesu wacho owuon. Omiyo ne giwacho ni dhakono niya,
"Koro wayie, to ok nikech gima nyocha iwacho, to mana nikech wasewinje gi itwa wawegi, kendo koro wang'eyo ni en jawar mar piny."
Kane Yesu osetieko ndalo ariyo kanyo, noa modhi Galili, nikech en owuon nosewacho niya,
"Janabi ok mi duong' e gweng'gi."
Kane ochopo Galili, to jo Galili norwake gi mor nikech ne giseneno gik moko duto mane otimo Jerusalem e ndalo Sap Pasaka, nimar gin bende ne gidhi e sawono. Yesu ne ochako odok Kana e piny Galili, kuma ne oloko e pi divai. To jaduong' moro ne ni kuno mane wuode tuo Kapernaum. Kane ng'atno owinjo ni Yesu oseya Judea mi obiro Galili, nodhi ire mokwaye mondo odhi ochangne wuode mane chiegni tho. Yesu nowachone niya,
"Un, ka ok uneno ranyisi gi honni, to ok unyal bedo gi yie."
To jaduong'no nowachone niya,
"Jaduong', yie ibi kapok nyathina otho."
To Yesu nodwoke ni,
"Dhiyo, wuodi ngima."
Ng'atno noyie wach Yesu, modhi. Kane pod en e yo odhi, jotichne noromo ne gi wach ni wuode osekwo. Nopenjo gi sama ne ochako bedo e mangima, mi gidwoke ni,
"Midhusu nyoro oweye saa 7 mar odiechieng'."
Eka wuon nyathi nong'eyo ni mano e sao nogo manyoro Yesu owachone ni,
"Wuodi ngima."
Kuom mano, en owuon kaachiel gi joode, ne giyie kuom Yesu. Mano e hono mar ariyo mane Yesu otimo kose a Judea odhi Galili.